track. I'm for nothing. I'm in a meeting. I'm in a name pizza. Nigga, this call me say, say. I'm for nothing. Awungeke nisikhone ngoba masihlangene thina shaya amahi. Awungeke nisikhone ngoba kule level esikuyo thina iyashi. Awus push impilo, push umculo thina. Suka kude solo sibambe same. Sizilethe impilo solo singahlukani. Qukele mbandla ngibona abantwana bafuna ukuscream. Bebe mbuthi umlilo futhi ngoni. Ingane mazingibona kamalami sifuna ukungithi ayimva fethu ngeke lu sibina ngiwi awuthina sikhipha amahida sithintwa ningazudla masingena kumnandini kushintsha isimo ngoba basas I'm here for joy homie not to fight with you they call their eyes on me everywhere homie
abayeke ngeke basiqede ngapi trip nayo vele igcwele sobasipopha namabhodlela yokuhlenya abantwana sinokusibabhela sibophe nabo bavele basondela nanomfana udesi yamnyonyobela athi hayi ngithi what athi east ngithi west ilapho sobabona khona ya vele bona basazokhothama bakuza amakhofeni siyababulala ngala mahit phasa sokala bengicela ngaphenekisa isicalo ngabuya abantu umcalo nabomona nabo sebasicala fela nikolana
kulesifundo.